Ensangi zino muwendo gw'abavubuka abalina obulwadde bwa sukaali gweyongedde nnyo era Dr. Ssengendo Misaeli owa Kampala Institute of Health Professionals aliko by'annyonnyodde ku nsonga zino.
Obo lino kulabira omuntu alina sukaali obumu ku bwo bwe buno okuluma ennyo omusulo ekiro naddala okusinga ennyo mu budde bw'ekiro olina okwebakira ate gwe ng'ogenze mu kufuuyisa okuluma ennyo enkalamata okuluma ennyo enjala okusebengerera kw'omubiri oba okugwerera kw'omubiri otasobola kunnyonnyola omuzungu kyandiise unexplained weight loss then mulimu obukoowu ennyo obukubye mukoowu aina maanyi afuna ekifu ku maaso batalaba bulungi bw'aba ayina ebiwundu birwawo okuwona oba obubwaye asobofuna akatulututu nekatana sukaali kabonero ke ebimwa gikala kyekiri eri nti aba alina excessive thirst kitegeeza nti n'emiwendo giba girina okukala kati omuntu ono alina sukaali bw'afuuyisa omusulo munalaba ng'olina sukaali mungi omusulo gw'ogubamu gulukosi mungi ekisikiriza ebiwuka ng'enjuki ebikunnembi n'ebirala ebirya ku biwoomerera okujja okwetayirira omuntu w'abeera afuuyisiza kubanga bibeera biwunyiriza sukaali oyo naye ekyo ate tekiba kyankomeredde okutegeeza nti omuntu oyo alina sukaali. Amagezi ge nandibawadde bw'olaba omu ku bubonero obwo waggulu dduka mangu nnyo olaba omusawo akukebere balabe sukaali wo atuuseewa ayimiridde atya.